Okoneva.
On Steve the Records.
GM.
Wabeba. Wabeba, wabeba. Le londi le dila. Oza blah, the blah. Wabeba. My baby tell my looks. Brown. Manja anga blah. Wabeba. Tembe nuga iwe, iwe, iwe. Mzigwe de zambina, lelo ndi ufile. Mzigwe de zambina, lelo ndi ufile. Mzigwe de zambina, lelo ndi ufile. Tama bwele tazmoa, nane ndi letele. Ichile bo, suntap, damba zodi. Sumwa moa. No Sunday, I my baby flow that ya willy. I it will be money. The kufuna moa midori, midori, midori. Zigwe de zambina, lelo ndi ufile. Zigwe de zambina, lelo ndi ufile. Zigwe de zambina. Lelo ndi ufile. Tama bwele tazmoa. Nane ndi letele.
Kazi karina kwede zambina. Meno kuvinela paribe wina. Denje nje kuma mbembe mbe. Chiki mbe mbe mbe. Hapa ndi kufina. Ke ke kobe yo salala. Che che wina so u. Ke ke digugulila. Che che cholemba change. Buy six pack keep it the change. Kukamaliza kwa gona kudeni. Munda ye Messi, shindende ngosi, meso motivi.
Mzigwe de zambina, lelo ndi ufile. Mzigwe de zambina, lelo ndi ufile. Mzigwe de zambina, lelo ndi ufile. Tama bwele tazmoa, nane ndi letele. Mzigwe de zambina, lelo ndi ufile. Mzigwe de zambina, lelo ndi ufile. Mzigwe de zambina, lelo ndi ufile. Tama bwele tazmoa, nane ndi letele.